Kaliwe, izolo lokhe bangvakashe, ebhakini bangamathe, bathi wena ubatshelanga moya sichenyanga, uthande ngikunikalona. Kuthi seduze ndlesi ngikhona, akumakhaza yofuthuma, lokho matasa yophathima.
Thank you.